Itetero.
Kanyoni, wewe tumaze gusimbuka inshuro zirenze ijana.
Noneho nanyoye mbere yanjye koko baka.
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba. Naho usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza. Kuko mukanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa 5:30.
Abana mbere.
Turabasuje bakunzi ba Radio Rwanda. Ngewe cyusa
nanjye teta
tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero
bana nshuti zacu yambi ibiruko bimeze bite
twizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose kandi mufasha ababyeyi banyu imirimo itandukanye
nibyo rwose ese nshuti zacu mwaba mwikuke bakigishije ubushize reka tubibutse mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko tuzatubwira ababyeyi bacu bakajya kudukingiza kuko urukingo rutuma umubiri wacu ugira ubudahangarwa tugakura tutarwaragurika sibyo
nibyo rwose teta ku irembo uyu munsi byifashe gute
nanjye mfite amatsiko pe bana nshuti zacu muze twumve inshuti zacu
nase ababyeyi bacu bo bayishyigikiye uyu munsi
ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanuriwe ko tugomba kubahiriza gahunda y'ikingira duhabwa tugakingiza abana bacu tudakerewe kuko urukingo rwongerera umwana ubudahangarwa bw'umubiri agakura atarwaragurika uyu munsi turasobanurirwa impamvu buri rugo rukwiye kugira ubwiherero bufite isuku kandi bwujuje ibyangombwa
ngaho rero mwese nimuve ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa
mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira 0781 47 21.
Noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu.
Sae!
Como tá subiza?
Sae!
Ni!
Sae wa kame! Sae!
Noho!
Noho, wi!
Zuma yo ku musarani wacu
wabayiti!
Tapunare!
Uzu ibisazi!
Bakame! Tapu!
Je kure musarane!
Ngu musarane uzu ibisazi! Tapu kanyana!
Ibisazi ivuye he! Nimureke nanjye ndebesha!
Tapu gahene! Mwese tapu! Tapu tapu tapu!
Wana ushaka kureba umusarane uko ameze kanya?
Yego ariko mubanze munkomere amashyi kuko mwese nawe bavumbuye!
Ibyo by'imikino byibagirwe! Dufite ikibazo gikomeye cyangwa mu bwiherero.
Kanyana ari mu miteto.
None ko nshaka kwihagarika ndabigenza gute?
Ni ukwihangana kuko ntiwakoresha uyu musarane n'ayo amasazi gahe.
Ngaho mwijeyo ndebe.
Mbega amasazi.
Dufungure urugi turebe ikagenda.
Uyatewe n'iki?
Aya masazi yakuruwe n'umwanda wo mu musarane kuko utari upfundikiye. None nagiye kuwukwirakwiza ahandi.
Amakosa nayo umuntu utafundikiye umusarane amaze kuwukoresha.
Nibyo, kuko umusarane udafundikiye ukurura amasazi.
Ariko twajyaga tuwupfundikira. Ubu hari uwaje amasohoka atawupfundikiye. Swegahe, nabonye ujyamo.
Oya, ntabwo ari njye, kuko njye nasize nk'upfundikiye.
Ni nayo uheruka mu musarane namubonye.
Buriya ni njye wibagiwe kuwupfundikira, ariko najyaga mbikora.
Ni ukujya twitonda mbere yo kuva mu bwiherero. tukabanza tukareba ko twafundikiye neza umusarani.
Mumbabereye nacitse kuko rwose n'iwacu barabidutoje. Umusarani udapfundikiye ni isoko y'indwara zituruka ku mwanda.
Yee!
Reka ahubwo mpite njya kuwupfundikira.
Gumba njya kuwupfundikirira ntare.
Urakoze gahe.
Maze wowe kuhita ukaraba mu ntoki gahe.
Yee! Ko mutongera ngo n'amazi meza n'isabune.
Karaba amazi meza n'isabune.
Oya nari, baravuga bati
nkoresha amazi meza n'isabune, nkakaraba intoki, nkoresha amazi meza n'isabune, nkakaraba intoki neza mbere yo kujya ku meza, nkaraba intoki. Iyo mvuye gukina, nkaraba intoki. Mvuye mu bwiherero, nkaraba intoki. I wash my hands, I wash.
Yo, umusarani w'inshuti zacu uri gutuma mama asazi ko bagiye kuwupfundikira.
Yego disi teta, bana nshuti zacu, ngaho namwe nimutubwire. Mwebwe iyo muvuye mu musarani, mwibuka kuwupfundikira.
Iyo mvuye mu bwiherero, pfundikira toilette kugira ngo amasazi atajya mu byombo ngo atwanduze.
Iyo mvuye mu bwiherero, pfundikira umusarani kugira ngo isazi zitatwanduza tukarwara indwara. Iyo tudapfundikiye toilette hajyamo isazi. Isazi zikaza zikajya ku biryo. Tubiriye rero twarwara.
Ngeyo mvuye ku musarani ndawupfundikira kubera amasazi atajya mu biryo.
Toilette irimo umwanda, tugomba gupfundikira. Nituvuye kwituma,
nagiye kuri toilette nsanga idapfundikiye, harimo ibisazi byinshi. Ariko njye maze kwituma nasize nyipfundikiye.
Hari toilette y'ibibaho bitagira ibipfundikiye. Keza ku buryo imyanda, muri kurya imyanda yakaze ikahita ijya mu mubiri kutabiye.
Hari n'indi toilette bakoresha sima ariko itagira umupfundikizo kandi ijya isaza.
Yamvuye kwituma mpfundikira umusarani kugira ngo amasazi atajya mu biryo avuye ku musarani.
Abana, igihe tuvuye ku musarani tujye twiga kuwupfundikira kugira ngo atazamo amasazi agakwirakwiza umwanda ahantu hose. Sibyo? Noneho mbere yuko tujya mu ishuri, tubanze tubyine, dukine, twishime twese!
Mama, papa, babyeyi banjye, nzabakundise, nzabatetera bashimishe, nzabatanga batangane. Bana ba marume, bana ba masenge babyara banjye, nimuze dukine duteke iteka.
Abana, mwayumvise, twicare hafi ya radiyo, dukurikire mwarimu wacu.
Bano nshuti zanjye, muraho neza? Muri kumwe na mwarimu wanyu, Mukakinyana Pauline. Muribuka ko ubushize mu isomo ry'Ikinyarwanda, twakoze imyitozo yo guca imirongo ihese ireba hejuru, n'imirongo ihese ireba hasi. Reka turebe noneho ko twibuka guca iyo mirongo. Reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe aca imirongo ihese ireba hejuru n'imirongo ihese ireba hasi. Murakoze cyane. Nshuti zanjye, ngaho nimufate ikaramu y'igiti, hanyuma muca imirongo ihese ireba hejuru n'imirongo ihese ireba hasi. Mubikoze neza cyane, muri abahanga pe, ndabona mubyibuka. Uyu munsi rero tugiye kwiga gukora cyangwa kubaka imirongo ivunaguye. Ndifuza ko isomo ryacu rirangira buri mwana wese azi gukora cyangwa kubaka umurongo uvunaguye. Murasabwa gukurikira kandi mugakora ibyo mbabwiye kugira ngo tubikore neza. Murabinyemereye?
Yego!
Reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe guca umurongo uvunaguye ku rupapuro. Shuti zanje, ni mwitegereze uko umuntu mukuru muri kumwe aca uwo murongo uvunaguye. Shuti zanje, ngaho ni munyuze mu rutoki rero muri uwo murongo uvunaguye. Umuntu mukuru uri kumwe n'umwana mufashe kubikora neza. Mubikoze neza. Ubu noneho tugiye gukora cyangwa kubaka umurongo uvunaguye dukoresheje ibikoresho binyuranye baguteguriye. Ndizera ko umuntu mukuru muri kumwe yamaze kukwegereza ibikoresho namusabye. Ni byiza cyane. Noneho ubu tugiye gukora cyangwa kubaka umurongo uvunaguye dukoresheje utubuye. Umuntu mukuru uri kumwe n'umwana muyobore muri iki gikorwa. Murakoze cyane. Noneho tugiye kwifashisha udushyimbo dukora cyangwa twubaka umurongo uvunaguye twigana uwo murongo uvunaguye umuntu mukuru yaciye ku rupapuro. Ni byiza cyane. Mubikoze neza pe. Ubu noneho tugiye kwifashisha urudodo twubaka cyangwa dukora umurongo uvunaguye. Mubikoze neza cyane. Muri abahanga pe, ndabashimiye. Tumaze gukora rero cyangwa kubaka umurongo uvunaguye dukoresheje ibikoresho binyuranye. Shuti zanjye, isomo ryacu naha rirangiriye. Ariko reka mbasigire umukoro. Muze gukomeza gukora imyitozo yo gukora cyangwa kubaka umurongo uvunaguye mukoresheje ibikoresho mufite iwanyu. Bitewe n'uko mwitwaye neza rero, reka mbahembe twaturabo mukunda. Uturabo, uturabo, uturabo. Ndizera ko buri wese yatwakiriye. Murabeho naho utaha.
Mbacira umugani mbabambuza umugani n'uzavika ntarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Abana, murabyumvise? Umwanya wo kumva umugani urageze. Nibyo cyusa. Harya umugani wasagiye wabe n'inderegwamo ugeze hehe? Bana nshuti zacu, muze dusanga nyagakuru aradutegeje ngo udukomereze.
Kera habayeho.
Abana,
karame nyagogoku.
Ndagarutse rero ngo dukomeze wa mugani. Muribuka ko yarariho musobanurira?
Yego.
Yari yamusobanuriye ngo iki?
Nge nyago. Yari yamubwiye ngo iyo wirebye mu ndorerwamo itwara ishusho yawe ubundi ukibona ari wowe uri kwireba.
Sibyo? Rwose nibyo. Noneho ngo yaranamubwiye ati iyo uhagaze hejuru y'ibasirimwa amazi yabase mwogeramo. Ati ukareba muri ayo mazi ngo nabwo wakwibonamo. Kuko urumuri ruragenda rukagera mu mazi hanyuma rukakugarukaho, bityo ishusho yawe ikaboneka muri ayo mazi. Murabyumvise?
Yego nyogoku.
Murabyumvise nawe?
Yego nyogoku.
Byiza cyane, byiza cyane. Mwihamashyi. Muri abana beza, murakoze cyane.
Mbacira umugani mbabambuza umugani n'uzavika ntarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu. Kera habayeho.
Yo, mbega umugani ushimishije. Yego disi cyusa. Bana nshuti zacu, ntituzacikwe n'igice kizakurikira.
Itetero ry'abato aho abana duhura tukaganira. Tukaganira dusangira ibitekerezo tugakina neza. Tugakina neza tukishima cyane tukanezerwa.
Nana mbere yuko dutaha tubanze turirimba n'indirimbo muri te twiteguye twatangiye.
Nkoresha amazi meza n'isabune, akaraba intoki. Nkoresha amazi meza n'isabune, akaraba intoki neza. Mbere yo kujya ku meza nkaraba intoki, iyo mvuye gukina nkaraba intoki, mvuye mu bwiherero nkaraba intoki. I wash my hands. Nkoresha amazi meza n'isabune, akaraba intoki. Nkoresha amazi meza n'isabune, akaraba intoki neza. I wash my hands. I wash my hands.
Oh, mbega byiza we. Abana, murishimye? Natwe turishimye cyane pe. Ubuse nitunaniwe? Muze turuhuke.
Hige,
ndakumva
we nuko numiho rwose ngo ngusanga hangahe wawe aho gusanga kuri butike.
He, nuko nshaka kuguhikira ka hano.
Yewe ni byiza rwose.
Hey,
urakoze cyane pe.
Tarufite ubukene.
Cyapopopopura bivugura bize.
Hey,
niko mbira icyo nkora iwe ntangire natinze.
Oya ntabwo ari ibintu bigoye. Ndashaka yuko ncukurira umusarane.
Cyamaye.
Hey.
Akakanye umusarane mwarimo ufite suruzuye. Abantu babiri gusa.
Ubwo ibyo se birakureba habimo?
Yawa tata.
Udashaka ikira kumbwire nishakira abantu.
Oya.
Sababura rwose abakora icyo kiraka.
Oya hafi sigaho. Ndagishaka cyane rwose wintangira ikiraka rwose.
Utangiye ni ibiki? Kandi umenye uko byihutirwa.
Byihutirwa.
Ikirasaba rwose utangiye ndashaka yuko ubujuje mu minsi nk'ibiri gusa.
Iminsi ibiri
rwose uba wawurangije.
Ibyo ntibishoboka. Ntabwo umuntu yaba acukuye umusarane ufite uburebure buhagije.
Ukoro nta kuraje ufite. Ubwo uburebure buhagije urashaka kuvuga metero zingahe?
Nibura. Byibura metero hejuru y'eshanu mujya kuzi.
Wowe nta kindi ushaka nyine, ubwo uragira ngo ucukure metero nyinshi ubone ukuntu ry'amafaranga. Oya ahubwo rwose ndagira ngo utangire aka kanya. Ndashaka kujya no kunimira igiti cyo kutinda.
Igiti kimwe gusa?
Igiti kimwe rwose.
Oya, kandi ugomba kuba utinze neza ku buryo nta mwanya usigaramo ngo utazane amasaha.
Ah, kimwe kirahagije harumana rwose.
Ehe, mwiriwe.
Mwiriwe izungu.
Nige ko narindiye kuri butiki, ugiye nawe kumanuka ngo ngire ibyo nigurira.
Rero naho mukanya. Hari ibyo nari ndimo mpanga by'akazi rwose hano na Habimana.
Izo ariko rwose nushaka wigire hino rega uze tugane nta kibazo rwose utumare impaka. Niko rwose umbwirire higira uyu nguyu umusarane ubona wajyaho ibiti bingahe
ubundi? Umusarane wujuje ibyangombwa ugomba kugira uburebure buhagije, utinze neza, ukurungiye kandi upfundikiye kugira ngo amasazi atabona aho yinjirira.
Ni ugukabya ishoti y'umuryango.
Niba ushaka gucukura umusarane se?
Ntigewe.
N'uwo higira.
Uwo musarane utujuje amategeko, abayobozi baraza rwose bakawusenya ukawusubiramo.
Do rwose izu nanjye nibyo namubwiraga, ariko rwose ntanyumve. Ndimo gushaka kumurya amafaranga wo kabyara.
None se ducukuye mugufi bitwaye iki? Arenda tukabigira ibanga cyangwa ngo se uko abayobozi batabimenya se?
Oya higira. Sigaho se umusarane ahubwo wabarindiriwe umwana.
Ngaho Habima, usacukure nk'uwo wacukuye iwawe da.
Ntabwo ucukura rwose.
Abayobozi batazaza bakansenye.
Igihe cyo ugomba gutinya kurusha ibindi si uko abayobozi bagusenyera
umusarane. Icyaruta kunsenyera ni igihe cy'izungu. Ariko ubwo uratekereza igihombo naba ntuye nacyo?
Higi, tinya ahubwo indwara zishobora guturuka ku musarane utubatse neza. Kuko uretse kubahiriza uburebure, umusarane ugomba no kuba upfundikiye neza, ku buryo umwanda wo mu musarane ntawuhurira n'abawukorera.
Ariko izo nawe rwose ntukansetse.
Oya, ahubwo nashakaga no kongeraho ko mugomba no kuwutinda no kuwupfundikira neza. Ntimugire akenge na gato musiga, maze amasazi akabura aho apfumurira.
Ntabwo gukumira ayo masazi da.
Ni uko uyakumira rwose.
Mbona hari ubwo ava mu musarane akaza agakorakora ku bikoresho byo mu rugo.
Hei, nko ku byombo byogeje, ku bana, ndetse no ku biryo.
Izo, ndakumva. Rero maze kugura igiti cyo kutinda. Ubwo ngomba no kubakira, nkana usakara
nyamara hari ibyo ushobora no gukoresha ukagira umusara n'ukoze neza usukuye udakuru amasazi kandi bitaguhetse
nk'ibicyo ngo umuntu yakoresha
ushobora gukoresha nk'igitaka cyangwa ibumba maze ugasiba imyenge yose iri hagati y'ibiti ndetse ukawukotera neza ukawukotera ariko ukaba ufite isuku bityo bikajya biborohera no kusukura
ariko muzika ari byo di burya abantu benshi bibuka gupfundikira umusarani bakibagirwa iyo myenge iri hagati y'ibiti
ndetse banawupfundikira ugasanga umwobo ntupfutse neza kuko baba barawubatse n'abaho umwoburi wikwa imyoza higi kuko umusarani utubatse neza ni isoko y'indwara mugomba gukora ibishoboka byose ngo mukumire ayo masazi yava mu musarani agenda akwirakwiza umwanda mu rugo hose
urakoze cyane inshuti y'umuryango niba ari uko bimeze ariko ntayo ngiye kubaka umusarane wujuje ibyangombwa
ariko ntibirangirire mu kubaka
harabasigaye iki kandi
umusarane ugomba guhora usukuye
Higiro yahayikira ka Imana cyo kumucukurira umusarani none barimo gushwana kuko Higiro we yifuza ko bacukura metero ebyiri gusa naho Habimana akamubwira ko agomba gucukura umusarani muremure ese babyeyi ni ukubera icyari ngombwa kugira ubwiherero bufite isuku kandi bwujuje ibyangombwa tubatumirire impuguke ibasobanurire
nitwa Ntiyana ba Serafina nshinzwe isuku n'isukura mu kigo nderabuzima cya Rukumberi ni ngombwa kugira ubwiherero bufite isuku kandi bwujuje ibyangombwa ubwiherero bwujuje ibyangombwa buturinda kwandura indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda ubwiherero bwujuje ibyangombwa buba bufite umwobo muremure uhagije utinze upfundikiye usakaye ndetse unakingwa no ku ruhande hakaba hari kandagira ukarabe kugira ngo bavuye mu bwiherero bakarabe ndetse hariho n'isabune tugomba kugira umusarani usakaye umusarani wubakwa ahantu hari kure y'igikoni aho dutegurira amafunguro cyangwa aho twogereza ibyombo impamvu rero tugomba kuwupfundikira ni ukugira ngo isazi zitajya muri wa mwobo zigakuramo mikorobe zikagenda zikayashyira ku byombo cyangwa ku masahani abana bazakoresha cyangwa ababyeyi bazakoresha ndetse n'ibyo duteka nabyo ugasanga bitumye abana barwara iki indwara ziterwa nk'umwanda kugira ubwiherero bufite isuku kandi bwujuje ibyangombwa bigira akamaro ku bana kuko bibarinda kurwara indwara za hato na hato zitewe n'umwanda niyo mpamvu twashishikariza ababyeyi kujya bubaka ubwiherero budafite umwobo munini kugira ngo abana na bawe babe babasha kwitumamo umwanda ujye mu mwobo neza kujya badakomeza banyanyagiza umwanda aho babonye bigatuma ya masaza agwaho akatwara umwanda yatuma bikwirakwiza indwara ziterwa n'umwanda akamaro bifitiye abana ni uko abana bagira ubuzima bwiza bukomotse kuba ababyeyi babo bafite ubwiherero bufite isuku kandi bwujuje ibyangombwa ntibarwara impiswi inzoka n'izindi ndwara zikomoka ku mwanda nanone ku kamaro k'ubwiherero bufite isuku kandi bwujuje ibyangombwa twavuga ko nkakandagira ukarabe yihari n'isabune y'umubyeyi avuye mu bwiherero tuzi ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki niyo umubyeyi avuye ku bwiherero agomba kuza agakaraba mu gihe agiye konsa umwana kugira ngo atamuteza za ndwara ziterwa n'umwanda ugatuma umwana arwaragurika umubyeyi ugomba kumenyereza abana kujya bituma mu musarani n'igihe umwana yitumye ku ruhande rw'umusarani umwanda we ugomba guhita uwukuraho ukawujugunya mu musarani mw'imbere kugira ngo amasazi adakomeza akwirakwiza indwara ziterwa n'umwanda ku muryango turabashishikariza kujya mugira ubwiherero bufite isuku kandi bwujuje ibyangombwa kuko ari ingenzi cyane iyo dukwirakwije umwanda twituma aho tubonye biteza indwara nyinshi cyane cyane ku bana kuko niyo imvura iguye wa mwanda amazi ashobora kugenda akajya mu biyaga kandi hari abantu tuzi banywa amazi y'ibiyaga harimo za ya magi y'inzoka bigatuma abana bayanyweye adatetse barwara indwara zikomoka nazo ku mwanda niyo mpamvu rero kugira ubwiherero bufite isuku kandi bwujuje ibyangombwa ari ngombwa kuri buri muryango wose kugira ngo turinde abana bacu indwara zituruka ku mwanda
Babyeyi, babasobanurira ko ari ngombwa kugira ubwiherero bufite isuku kandi bwujuje ibyangombwa kugira ngo turinde umuryango wose muri rusange n'abana by'umwihariko indwara ziterwa n'uko umusarani udafite isuku cyangwa ibyangombwa bihagije. Kugira umusarani ufite isuku kandi wujuje ibyangombwa bifitiye abana bacu akamaro kandi bituma batarwaragurika maze bakagira ubuzima bwiza bagakura neza.
Nshuti zacu, ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo, ariko mbere y'uko dusoza reka duhe akanya mu makoreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero.
Cyusa nawe tete ndabashimiye, namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro itetero. Ibitekerezo tugiye kubagezaho ni iby'ikiganiro cy'ubushize, aho twasobanurira ko tugomba gukingiza abana bacu inkingo zose uko zateganijwe kandi tukubahiriza igihe twahawe cy'ikingira. Duhere ku butumwa bwa Sibomana Samuel, ubwo gukingiza umwana ku gihe ari byiza bimufasha kugira ubuzima bwiza ntarwaragurike. Daria aravuga ko kutakingiza umwana byaba ari ukumuhemukira, na cyane cyane ko inkingo ari ubuntu kandi ubuvuzi bwatwegerejwe. Dusoreze ku butumwa bwa Marcel Maniraguha uvuga ko gukingiza umwana kandi ukamukingiza ku gihe ari inshingano ya buri mubyeyi kugira ngo umwana arusheho kugira ubuzima bwiza. Dushimira Sibomana Samuel, Daria na Marcel Maniraguha ku bitekerezo byiza batugejejeho.
Mama Koreta turamushimiye. Bana nshuti zacu, namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro itetero turabashimiye. Nimuzakigwe ikiganiro itetero cy'ubutaha. Reka tubasidire indirimbo ibashimishe. Mwari kumwe na Teta nanjye Cyusa. Bye bana nshuti zacu, bye namwe babyeyi bacu, Imana ibarinde turabakunda.
Isuku, isuku, tujye tugira isuku. Isuku, isuku, tujye tugira isuku.
Neza aho mubuye haba hasukuye, genzi gukoropa ibi byiza cyane mu cyumba cyanjye hahora hasukuye. Aha
isuku, isuku, tujye tugira isuku. Isuku, isuku, tujye tugira isuku.
Singa imyenda neza cyane, akabati kanjye gahora gasukuye, genzi kumesa imyenda y'imbere, iyo nyambaye iba isukuye. Aha
isuku, isuku, tujye tugira isuku. Isuku, isuku, tujye tugira isuku.
Ameza ndiraho vuye kumeza haba hasukuye. Aha
isuku, isuku, tujye tugira isuku. Isuku, isuku, tujye tugira isuku. Isuku, isuku, tujye tugira isuku. Isuku, isuku, tujye tugira isuku.
Nitwa Mukanaganzwa Patrice. Njyewe ikintu cya mbere nigiyemo ntuye hariya ku muhanda, hari isomo ryaje ryo kwigisha abana kutajugunya imyanda aho babonye hose no kuvangura imyanda ibora n'itabora. Narabyumvise cyane kubera ahantu nari ndi, nabonaga abana bava ku ishuri bajugunya imyanda aho babonye ku muhanda, nkabona nyine n'ibintu bitagenze neza. Nkimara kumva icyo kiganiro, umuntu wese uhatambutse akahajugunya umwanda naramubwira gahita ubitora ubijyana. Ubu rwose ku muhanda haba hari isuku bitewe n'uko numvise ikiganiro cy'itetero cyo kugira isuku. Ikindi nigiye mu itetero, mfite umwana mukuru ni umuhungu, numvaga icyo ari ukwiga gusa nta bindi, ariko aho bavugiye ikiganiro cyo kwigisha abana gufatanya imirimo, kwigisha abana umurimo ku buryo waba udahari akikarabya akifurira, icyo kiganiro nacyo cyaranyigisha. Ubusigaye mbafata ari babiri nkababwira ati nimukora aka kantu, nkaberekera nkabigisha uburyo dufatanya. Menya gukina n'abana ko bikangura ubwonko bw'abana
no kubashakira ibitabo byo gusoma. N'igihe nta gitabo gihari nkababwira nti muzane amakayi musubiremo mufate umwanya wo gusoma, kuko nabyo mu itetero twabyizemo mu cyo kiganiro cyanyuzemo numva nabyo biranyuze.
Ikiganiro itetero mugikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice, mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice.